yacht and souls in the world now. Demon of God, so guardian angel alongside Rose Mohando. Talking about Kelowna Panda.
Una panda utavuna wewe.
So the cloud I'll give a
no. Ukipanda mazuri utavuna wewe.
Yeah, yeah. Kile una panda utavuna wewe.
So the cloud I'll give a
no. Ukipanda maovu utavuna wewe.
Maisha yako jifunze kuwa na kumbu kombo. Lolote ufanyalo lazima uweka kumbu kombo. Mema na mabaya lazima uandike kumbu kombo.
Basi yale uliyopata jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopata leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
What do I do?
Mombe Mungu, akishazamehe wala hakumbuki.